Nashanga vile unavyoniona kwamba mimi ni myayusho na ninunia unaniletea maringo paka machizi wa mtaa wananiona mibisho kwa ninavyokufukuzia na bado unaniletea maringo ama ndo nitaki basi utaniumiza moto nani wa kumshitakia utaniumiza maarufu na shanga uwitiki pale napopita njoo sijui wapi unaelekea unanipatisha misukosuko ama ndo nitaki basi utaniumiza moto nani wa kumshitakia utaniumiza maarufu kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni weni shika na kosa kwa mapenzi itika kama unasikia itika kwa mapenzi kweli nina kuita mweza kusiniwezi zuni weni shika na kosa kwa mapenzi itika kama unasikia itika. She's beauty, beauty, she's beauty. Man, I got girlfriend, but I don't even trust her. Macho never legeza, legeza, nani kosha. Ananipa mawazo, kila mara, nani tocha. I think I'm gone crazy, kuna vitu na vikosa. But money's everything, man, I can make it rain. Neza leta maua na pia nkama gidhia. Nikatia mbolea na mwisho sikuwe kachanua. Lakini ishu nkomba, ukuli bado sijamua. We mtoto nimempenda, ibona data ni ua. Akini pata mko gafla mbaya itavyokuwa. Tayona kama heaven pala chapushikilia oh hii dunia machizi kibao na kuma na style yangu mimi vila nikimfuata vila noma mtani vuta picha na vyo jiachia mchumba menkamata she's my nightmare. Ooh, yeah. Yo, dollar bet.